xaafadda barwaaqo ee magaalada Baydhabo ayoo ku nool in boqolaal qoysas danyaray waliba lagu hirgeliyey ceel biyoodyo si oo biyo-la'aantan ku baahna maadaama la kugudu jiro xilal jiilaale meelo qaarshoona biyo-yaraan ku jarta dadkanna iyo iyin hanuun awoodna in biyo hagaadana wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda koonfur galbeed Iimaan Cali Cabdi ayaa kormeeray goobo lagu hirgeliyey ceel biyoodyadan soona kooko waray sidii dadkii lan ka talgalay inay ugu faa'iidaysan ceelalkun biyo aana ku mid ah dadkii xaafadda eelkan ka dhisay waliba iyo u hadalina sidii aan aragayeen wasaaradda biyo sidii aan ku jawaabtay sidii aan helay lahayna biyo nadiif oo ku filan iyo oo na sheegeen in biyo meelo eedan dhadheer iyo ku weydiisay jiraana
Masha Allah biyo eritaana way ka sheenanay ilaa beer jiro iyo hanaani iyo koror gaani geeg faradon koobo koodna yaasinka madeliyana ee biyoona ilaahay baadiyo bi Masha Allah beeslaan geeg ee faradon koobo koodna haysna madan kale ne geeg iyaa kanoob uu dhama isla farad isla onon koobo koodna yaasinka madeliyana walaalagaan abda asis lafta gareen mahsanta koofur galbeed ka mid ee maanta farxadon koobo koobne yaa gabna
horeeti bi diban gabni geeg bi faylaha haysna tubooyinkii walin rakabay dowladda inaan ka maasanta oo ngeeyay madaxweynaha Cabdiraxiis Xasan Maxamed Laftigareen boqolkiin boqol inaan ka mahadnaqaan biyo helni wasaaraddeeda ninka dadaali dowladdeeda ninka dadaali insha Allahu mayba rajeyna insha Allahu intii kulli biyo muddo socdo doona
wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Iimaan Cali Cabdi oo isna meelasay ku hadalayay sheegantii hirgelinta ceelalkan iyo kooyti baahi biyo meelasay ku jartay wasaaraddan iyo sii wada doonta biyo gelinta lan sameeyo waa dadka buugtaale ku nool gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Geeko ee baha booqanay meel ila raay barwaaqo oo beryaalkanba macnaha wasaaradda biyo dowladda Koonfur Galbeed biyo gelinka wadi maadaama xilliga eedan ku laaday meelin dad badan oo hotel ay degan yihiin aan aragnay inay macnaha dhibaatooyin badan ku jiraan saas daraaddii wasaaradda biyaha iyo korontada Koonfur Galbeed way aan ka qaadatay in meel tracking la kusoo bilaabay in dadkan eelal badan la qooday sidii ku faa'iideysan lahaa eelalkaas macnaha dhamaan dadka masaakiinta ee dantiyar oo dawladda ku dam qadaas shacabshe in macnaha lan wali kaba tubul hanjiir iyo saalin soo bii saas daraadiyan dhibaatooyinka bilaantay ku qabaan alxamdulillaah geeg ma boqonay meelin la raaw barwaaqo taas oo manaha hadii aan aragnay geeka in dadkii dhabaataysnaay shalay biilantahay ama booyd feeriyaan geeka in fadhasho bi ka haleen insha Allah dadaalkaasna waa wasaaradda si wada doonta way insha Allah hadii Ilaahay ara dhamaan dadka dantiyar oo hootiga ay dibisyaalka ay way baagu aan kan eeya in tubooyinkan wada jiin biilantii aan ku bahan insha Allah dadaalkaasna way buu waa dadaalka iyo oo dawladda Koonfur Galbeed markasna garab surunta dadshe iyo bulshadii taasoo qodam gaas markasta baxaalada madaasala daris dadka maadaama xilliga soonna la ka jaray xilli soon la roog soonkina ka wadaniyay jiilalkan la galay way baa go'aan sanay markan dhamaan horeyna badanaa eelal badan oo wasaaradda go'di ku jiraan eeriid markamay go'aan ka naqday inay tubooyin la hajiido lankasta bam anaha kaamamkii go'hootiga DJ meeli bedelki billion ku dhaamay la inay biyo shada isticmaalan way biyo tracking ka wal oo macnaha oo sustainable ma ah walgeek iyo barheeb liin baahniyo saadraadi hadda alxamdulillaah adduunyada horumar badan la deeri eelalka sharci shidaal aan baahnaa shidaal ma aan baahan mayna isticmaalahayna solar iridin oo kulaylka ay ilaahayna si markan sa garashkana liin yaray eeladii hadda may buu habiyo madama ay korneha bilaash dadka ka hala waayeen markan saadraadi insha Allah waan si wada doon hadii ilaahay ra dawladda dadaalkaas ka jarta
matoorada ka hiirin eelalkan ku hiirgeliya xaafada barwaaqo iyo waliba dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka hirtay solarada ka shaqeeyeen iriida si meel lan ku saara dhaqaalihii badanaa ku baha jiray matoorada shidaalka la kashigo waa